Washington.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo. Kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda. Turaha mikoro mugenzi wacu Eric bagira ubusa uri Kigali. Eric, mikoro ni yawe.
Wavukiye ku Muhima usanga mutarabakire muhinga ugatungwa n'isambu muhinga ugatungwa n'isambu nkavukire ese waraye wiriwe muvandimwe
ndagushimiye cyane Etienne Karekezi kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo musuhuje n'abadukurikiye ku ijwi ry'Amerika. Ikiganiro cya none kiribanda ku cyemezo cy'ubucamanza mu rubanza ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali bumaze imyaka buhanganyemo n'abaturage bo mu midugudu ya Kangondo na Kibiraro i Nyarutarama hahoze hitwa Abanyahe. Ni ikibazo gifata umuzi mu 2017. Bamwe mu baturage bahatiwe kujya mu Busanza mu mazu yubatswe n'umushoramari, abandi bagana inkiko. Ubutegetsi bwababwiraga ko batuye mu kajagari. Ababuranaga n'umujyi wa Kigali bari bagiye kumara imyaka igera muri 5 basiragira mu nkiko. Ku rwego rwa mbere baratsinzwe mu bujurire baratsinda. Saa moya z'ijoro ku masaha ya hano mu Rwanda nibwo inteko iburanisha yari yinjiye mu cyumba cy'urukiko mu mpera z'ukwezi gushize kubamenyesha icyemezo. Urukiko rukuru rwabwiye abaturage ko ari ihame ko nta kibuza ko banyira umutungo bahabwa ingurane ikwiye mu mafaranga, na cyane ko mu gutangiza umushinga wo kubimura impande zombi zemeranyaga ko hazabaho ukumvikana umuturage akihitiramo ingurane ikwiye. Ni ingingo yazamuye amarangamutima ku baturage bahita bakomera amashyi icyarimwe, ari nako ababyeyi bavuze impundu. Uko urukiko rwabasomeraga ibyashingiweho rufata icyemezo, ni nako bya byishimo byarushagaho gukendera. Urukiko rwavuze ko abagiranye n'umujyi wa Kigali amasezerano yo guhabwa inzu, nyuma bakisubiraho bagahitamo kugana inkiko nta mpamvu ko ayo masezerano yateshwa agaciro. Rwavuze ko nta bigaragara ko bashyizweho agahato mu gusinya ayo masezerano. Rwavuze ko abaturage bagiye mu nzu zubatswe n'umujyi wa Kigali nta masezerano bagiranye nawo, abo bagomba guhabwa ingurane mu mafaranga. Kimwe mu byaciye abaturage intege, urukiko rwavuze ko hagomba gushingirwa ku igenagaciro ryo mu 2017 bakorewe na rwiyemezamirimo. Umucamanza yavuze ko ibiciro bitagomba gushingira ku biri ku isoko. Yavuze ko hakomeje kuzamuka impaka hagati y'uwimura n'uwimurwa, bitavuze ko uwimura yishe amategeko. Umucamanza yavuze ko iyo habayeho igenagaciro uruhande rw'uwimurwa ntiruyishimire, biyiregera bitarenze mu minsi 15 kandi ko ibyo bitabayeho. Ku batsinze umujyi wa Kigali, urukiko rwabageneye amafaranga babariwe mu 2017 rukongeraho 5% y'indishyi z'ubukererwe ndetse n'5% y'ihungabana batejwe n'umujyi wa Kigali. Mu baturage urukiko rwasomeye mu ruhame, byumvikana ko wahawe ingurane y'amafaranga menshi yatsindiye ari muri miliyoni zigera muri 37 z'amafaranga. Ni mu gihe hari n'ababariwe amafaranga atagera muri 5 million ku mitungo yabo. Ntitwabashije kubona icyemezo cyose, ariko mu basomwe bakaba mu 100% byashoboka ko nta 1,500,000 z'amafaranga batsindiye ku mitungo yabo. Ikindi urukiko rwategetse umujyi wa Kigali ni ukwishyura amagarama y'imanza kuva ku rwego rwa mbere kugera ku bujurire. Icyakora ntirwategetse umujyi wa Kigali kwishyura igihembo cy'abanyamategeko baburanyiza imanza. Kugeza ubu i Nyarutarama mu midugudu ya Kangondo na Kibiraro mu karere ka Gasabo bahoze batuye hagiye kuzamurwa inzu zigezweho zigendanye n'igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali. Ingingo yo kwimura abaturage kubw'ibikorwa by'inyungu rusange yakunze guteza impagarara hirya no hino mu Rwanda. muri iki kiganiro murumva abanenze ibyemezo by'inkiko ababishyigikiye icyo bivuze mu rwego rw'amategeko murumva abatavuganwe n'ubutegetsi n'abahagarariye rubanda mu nteko ishinga amategeko uko bavuga kuri iyi ngingo mbahaye ikaze muri dusangira ijambo dutangiranye n'aba baturage
ntabwo icyemezo kidushimishije twari tumaze iminsi turi kuburana igihe kingana n'imyaka ine dusenyewe tubona amafaranga batubariye umwaka w'2017 iyo mafaranga babashije kuduha kandi adafite agaciro tumara kubarirwa batubikoresha icyo bita contre expertise kugira ngo tubashe kuhinyuza igere agaciro rya mbere turabikora ariko byaje kurangira iryo gene agaciro nta gaciro barihaye ndumva rero iby'urukiko rwemeje ntabwo bitunyuze ntabwo bitushimishije nimwibaze namwe igihe twabarirwaga idolari ryari riri ku mafaranga 600 idolari ku mafaranga 1,300 ubungubu ikingira ngo hafi aho ngaho ibintu byose byarahenze icyo nimba nifuza rwose niba ari twajuriye twajuriye kuko amafaranga batubariye nta kintu yatumarira
mbo mu by'ukuri ntabwo dusinya amasezerano kandi n'ikindi kiyongereyeho n'amazi yanjye bayasenye nyeraragiye yarahunze n'ariya amafaranga bavuga batanze y'ubukode bw'amazu ntawe negeze mfataho niyo mpamvu rero ngiye kwiyambaza ubundi butaburi hejuru y'ubu ngubu kugira ngo n'ayo masezerano avuga twasinye nayo bazayatugaragarize mucamanza ntacyo navuga kindi icyo wenda cyo bagendeyeho ariko icyo nifuza cya mbere ni uko njye bazamba ayo masezerano twasinye nabo bakayatugaragariza kuko tukemera ko twasinye muzi ko baradusinyira kirangi cyari cya covid nabwo bari bazanye n'abana bavana ku mashuri babazana mu ngo nabanje guhungisha umuryango wanjye rero icyo gihe n'amazu wasenya ndahari
ubutabera wumva wagombye kuba wiyambaza bwa nyuma nk'uko bivuga n'inkuru
mbo tugiye kubikurikirana ntabwo icyo nemera cyane uko nyuma y'ubu ngo hari ubundi butabera buri hejuru yabo
nyine ikibazo tugize ni kimwe amagara amatwe twarayatanze tuyaha metere sibyo metere wacu rero n'amafagitire turayafite n'ay'ubujurire ariko ntabwo twumva ukuntu batubwiye ngo ntabwo ngo turi mu rubanza kandi nubwo hashize barabivuze turanabirekarama barongera baravuga ngo barongera babirebe mu mashini ikibazo ni kimwe ese twaraburanye twarinze tugera ahangaha tutaratanze amagarama ariko ukuntu batubwiye ngo badutesheje agaciro nibyo bintu numva njye bitanyuze habe namba ibyo ndi kumubaza narega metere se ko ari we wamburaniye ngo nongere ntangire bundi bushya
none biragenda bite rero
ntabwo mbizi nanjye ukuntu mbiri bugende ubwo ni ukongera kurega ngo umujyi wa kigali tukongera tukajurira
ikindi mama w'aba bana aba bana tuza gutanga ikirego njyewe amafaranga narayashatse ndaza ndayamuha ngo ntangire igarama y'aba bana bagobokeshejwe muri urwo rubanza ubwo urubanza rukomeza gutyo igihe cy'integura rubanza kiraba urubanza ruraburanwa barongera bagaruka ku igarama arabasobanurira ngo igarama babigenzure neza igarama ryaratanzwe igihe kiragera ubwo tuza kujurira mu gihe cyo kujurira ntanga amafaranga y'ubujurire 40,000 kuri buri muntu 126,000 ndabitanga twese uko turi batatu uyu munsi wa none rero ubujurire bwabo ntibugaragaye hanyuma igarama ryabo ryatanzwe ntirigaragaye umva ayo mafaranga yose mpombye none ngo nta gaciro bifite ngo iryo garama rya mbere ntiriri kugaragara niba igarama rya mbere ritagaragara irya kabiri rigaragara kuki ubutabera bwo butashyira mu gaciro ngo aba bana babahereze ibyo nabahaye nk'uko nabo nabibahaye babibashye
none se wowe wawe wabubonye umutungo wawe
uko bawumbariye 2017 niko bawumpaye niko bawubaza
angahe
hamwe bahamaye 16,400,000 ahandi bampaye 11,100,000 basomye 27 ngo n'utundi ngo n'5% se nabikurikiye kubera ihungabana ry'aba bana ubwo nuko babyanzuye nuko bigenze
uko babyanzuye se kuri wowe wumvaga ari ibyo cyangwa uretse wenda aba bana bahungabanyije
uko babyanzuye kuri njyewe mu by'ukuri ntekereje n'igihe nahereye n'uru rubanza kuva 2017 ndizagasaba iyo ngiyo ndi mu rumanza kugeza uyu munsi wa none nimwo kunca intege nabuze icyo nsubiza n'icyo ndeka ntabwo nari kuvuga ngo hoya cyane ko umucamanza wavuga ati jyewe icyo nkoze nsomye urubanza nk'uko yarutumwe nta kindi njye nakubona nakongeraho ubwo rero sinzi nyuma yaho niba tuzabyakira cyangwa tuzakomeza kuko bizagenda sinkuzi uretse imana yonyine yadutabara nabundi
turarenganyeharageraga amafaranga angahe umutungo wawe
wanjye wanganaga na 360,000
wowe bakugeneye iki
ngiye kugezana n'uyu munota ntabwo nageze numva izina ryanjye ku mpapuro nasinyeho mba mu ntegurarubanza ndetse no mu rubanza mu mizi ntabwo nageze mpamagarwa ubwo bari kutubwira ko hakiri igihe cyo kubikurikirana reka dutegereze turebe n'abandi bagenzi banjye benshi numvishe hari n'abasinye amasezerano kandi tuzi neza ko ntayo basinye abo bose barahari umva ko ni kibazo gikomeye
ngero tunabonyemo sa nkaho ntishimiye itegeko shinga mu ngingo yayo ya 34 ivuga ko umutungo w'umuntu ntavogerwa baravogera turabyumva itegeko yo kwimurana ku nyungu rusange mu ngingo ya 35 36 rivuga ko ari ingurane ikwiye ingurane ikwiye baratubariye ibiciro bya 2017 iyo urebye usanga tumaze imyaka 7 nibyo baduhaye kagiye narasumye asanga nige n'agaciro ry'akarere badukoreye naryo nta shingiro kubera ko nta n'umuntu warikoze bashingiye ku igihe n'agaciro ya 2017 hashize imyaka 7 ubutaka bwa nyarutara mu ngubu wabusigayeho ariho batwimuye bugeze kuri metero kare ku 130 nibwo ari kwishyurwa twebwe batubariye ku 12 hanahantu biri muri gazeti ya leta n'ibiciro bishakiye niki baduhereye ko tumaze imyaka 7 ni kibazo giteye kwibaza gusa icyo nshima wenda nuko bagaragaje ko dutsinze ariko ibyo nenga ni ibiciro biri ku isoko ntabwo baduhaye
ikambukire ese yandije yene cyane kize bakujugunye na kuzahize aho magingwa ya bacyayibuka ikambukire ntubukire kambukire ukiri kurubuka mubimukira ngo kambukire bashya umugire kamukira rumba zo mwanzuro ibyo bibazo nyamara kanda mategekwa kurengera arahari uko tubahirizwa bene yo nibo bene umugi
igikemezo cyababaje abatari bake ariko hari n'abo cyanyuze uyu wahoze mu nzego z'ibanze muri Banyahe yari yarahawe inzu yo kubamo mu Busanza nta masezerano yagiranye n'umujyi wa Kigali
njyewe nabaga mu nzu nabunyibamo ariko nta masezerano bampaye ariko nemerewe guhabwa ingurane mu mafaranga
none se ubwo iyo nzu ntabwo baza kuyikwirukanamo
ntabwo neza mu masezerano ingurane kuzamo ko nzayivamo ariko rero mu gihe bataranyishyura ntabwo nemerewe ntabwo nayivamo
bagomba kukwishyura angahe
miliyoni 8 n'ibihumbi 800 na 600 n'ibihumbi 100 angahe hanyuma bakongeraho 10% biri hafi mu 900 miliyoni ngo natane kuje n'ubukeri ngo natane kuje n'ihungabana na miliyoni 9 n'ibihumbi 600 ayo mafaranga ni menshi menshi nzajya hirya ntabwo umujyi wa Kigali wapfa nzajya hanze y'umujyi wa Kigali njye gushaka aho norora aho mpinga ni umuturage ariko nyine ufite icyo afite urabona agiye n'ubundi ntanga ikirego natanga ikirego saba yaya ndi bambarije kubera yuko kuvuga ngo ibiciro biri ku isoko buriya ukuntu dukora amakosa buriya n'abantu uteke baza kubimenyesha umujyi wa Kigali niba bamenyesheje ibiciro biri ku isoko bakagira icyo babivugaho mu buryo bwemewe n'amategeko ariko ni uko wafata igipapuro kiyandikira nanjye ndibo ntabwo nayatanga ibyo bumvikanye yagiye n'agaciro baduhaye ya nyine ngeri yana nasabye ku giti cyane nta yandi narengeje kuko nasabye kandi niko bayampaye uti igihembo cyavuga niko bikiyana rubanza andi yose bayampaye nubwo urukiko rutambaye ne igihembo ariko yaramfashije nzamwishyura 500
none se urumva umeze ute
ameze fresh
gute
ameze neza mpaye n'umusaza namubyinira nuko
umusaza uravuga nde
umusaza Paul Kagame
kubera
yega buriya atanze umurongo ku butabera ubutabera abantu bakiragira mu nkiko imanza zitsinda cyane ko yashyizeho politike kurwanya akarengane kandi bavuga ko n'urukiko rwampaye ubutabera pe
bagenzi bawe benshi baravuga ko barenganijwe wowe uvuga gute ko warenganuwe
njye nta karengane mbonamo kuko ibyo nasabye nibyo nahawe kandi nabo baravuga ngo barenganye ntabwo bahabwa ibiri hejuru y'amategeko
muracyateze amatwi radiyo Ijwi rya Amerika mu kiganiro dusangira ijambo aho turi ku ngingo irebana n'icyemezo inkiko zafashe mu rubanza abaturage bahanganyemo n'umujyi wa Kigali ku kubimura ku bw'ibikorwa by'inyungu rusange kuri mikoro muracyumva ehwa y'urubusa dusangira ijambo yanavuganye n'umwe mu banyamategeko batangiranye n'izi manza ni Pierre Celestin Buhuru wari ufite itsinda rigari yunganiraga
biraterwa n'abamwe tuburanira hariho abansabye uko rwose tushobora kujurira niba bishoboka
yego
akundi nabemerera kubera ko ntabwo nanye ndi kubyumva ibyo abacamanza bari gukora muri ruriya rubanza
none se ikibazo gikomeye ko bemeje ko batsinze mukamwari mu maziri ya myaka mubaruranira bakaba nta gihembo cy'avoka bategetse hagati yawe n'umukiriya bizagenda bite na cyane ko bari gutakamba bavuga ngo babageneye inyica ntikize
nibyo koko babageneye inyica ntikize bagerekaho no kubishyira abenshi ngo basinye amasezerano mu gihe tube dufite ibimenyetso by'uko aya masezerano hariho abatarigeze bayasinya ubwo rero ni ukuvuga ngo mu by'ukuri ni ikibazo ngorabahizi kujurira birashoboka kubera yuko bwa mbere baratsinzwe ubu ngubu noneho impamvu bavuze ko batsinze numva rero impamvu kubera ko zihindutse umuntu ashobora kujurira bwa kabiri ikibujijwe ni uko umuntu ajurira kandi yatsinzwe ku mpamvu zimwe ubwo rero kubera ko impamvu zahindutse batsinze ariko bahabwa ubusa bashobora kujurira mu rukiko rw'ubujurire icyo ni kimwe icya kabiri abafite za expertise zirenga 50 nabo bashobora kuba bajurira none mu rukiko rw'ubujurire ubwo rero biraterwa n'ubushake bwa buri muburanyi abafata inyica ntikize barekeraho abashaka gukomeza kujurira bajurire kubera ko itegeko rirahari uburyo ubutaka bubarwa bwabo ibyangombwa byabo byari byarabazwe igihombo bateye donko bashobora kuba bajurira ariko kandi abadashaka kujurira ubwo bafata iyo nyica ntikize no muri urwo rwego narone igihombo kirahari kubera ko niba batageneye abavoka igihembo kandi abo bantu bararishya abavoka urumva igihombo cyabo kirakomeza kwiyongera nabyo rero byatuma nabyo ubwabo bajurira kubera ko itegeko rirahari riteganya ibihembo by'abavoka wenda iyo bavuga bati abavoka tubahaye ayangahe wenda akaba ari makeya ari hasi y'icyo kigereranyo giteganywa n'itegeko ariko kuba ntacyo bagennye nabo ni ikindi gihombo kandi karengane
hanyuma se bariya bagiye bavuga ngo ntibatanze amagarama kandi mwarabunganiye umuntu yaburanye ate ataratanze igarama ry'urubanza
hariho abashobora kuba ataratanze kubera ko urabona cyari igikundi kirekire cyane abantu bakihisha mu bandi akizera ngo azagendera ku by'abandi none bakihisha ntatange ibyagarama
kandi bavuga ko bafite n'inyemezabwishyu bigaragara ko bishyuriyeho
ufite inyemezabwishyu igaragara muri sisiteme zo kudashobora kubihisha ntabwo ushobora kubihisha iyo ngiyo ni ukwibeshya umucamanza ashobora kuba yibeshye rwose ibyo ni ibintu biri kirere nta n'ubwo banyura iruhande niba utaratanze igarama biragaragara niba wararitanze biragaragara muri sisiteme
njyewe umucamanza so mu rubanza nari mpari
wakomeje kuhaguma
yari amarira gusa na cyane ko hari abantu bagiye bibura bagategereza ko babasoma muri urwo rubanza kandi baraburanye umucamanza akababwira ngo ubwo ntimwabaye ababuranyi muri uru rubanza
n'abantu bari benshi cyane n'amakosa arashoboka rwose cyane cyane ko imanza bagiye bazihuza ari nyinshi birashoboka ko rwose umucamanza nawe yasimbuka izina akibeshya kuri bamwe
ubwo birahura n'abantu bagiye baregera imitungo irenze umwe ariho nk'uwavuze ko yari yararegeye imitungo 5 ama UPI 5 y'ubutaka bwe ariko agasanga bamubariye umutungo umwe umucamanza ati muzabikurikirana mu bundi buryo ntabwo ari uyu mwanya mwabikurikirana
biragaragaye ko hari n'abenshi bahisemo kwiburanira badafite n'avoka bakigira muri sisiteme ubwabo byose birashoboka rwose amakosa arimo rwose ku mpande zose amakosa ntabwo yabura no gufatanya urubanza rurimo abantu ze abantu 30, 40, 50 bigura ngo byo biroroshye
nk'umuntu wari uyicaye nkurikije umubare wabo amafaranga yose babageneye ashobora kuba atageze muri 1,500,000
bose hamwe
abo basomye kuko uwamenshi se ko numvise ari 37 abeshatu ab'umunani abeshanu 10 gutyo 20
bo ikintu cyiza kirimo cya mbere ni uko hari aho bemeye gutanga amafaranga
yego
icyo ngicyo ni cyiza tugomba kugishima kubera ko aho ngaho umucamanza yagiye mu buryo bw'itegeko ndetse no mu buryo ubwenda bwa ya masezerano bavugaga ngo bari barakoze kubera ko ari amasezerano yavugaga ati udashaka ingurane y'inzu bazamugenera ingurane ikwiye mu mafaranga ubwo rero umucamanza wa mbere kubera ko we yari yabimye amafaranga kandi bariyo bishakira kuva rero amafaranga icyo ni kimwe kigaragaza ko umucamanza wa mbere yari yaribeshye umugore wa kabiri ikibazo kijemo n'uvuga se aya mafaranga dutanze ese ajyanye n'ikigero cyaho agaciro koko k'ubutaka kageze n'agaciro ka contract expertise zari zarakozwe aho ngaho rero niho hari ikibazo wenda cyaza kusurwa mu rwego rw'ubujurire kubafite amahirwe yuko ariko njye ndumva mu mahirwe arahari kubera yuko impamvu zahindutse impamvu zahindutse rero umuntu ubujurire burashoboka byumvikanye ko hari ibihuha bivuga yuko ngo abafite imitungo yabo iri hasi ya miliyoni 30 bose bazabagenera amafaranga ariko abari hejuru ayo mafaranga batazayabaha n'ibi byari ibihuha ntabwo bifitiye igihamya uretse kunabyumvaga mu bakiriya bacu urumva ni bakeya cyane ababonye izo miliyoni zirenga 35 nyamara urebye expertise yari yarakozwe amafaranga bari baragenewe hari ahantu yari amamiliyari so kubona rero bagiye kajya hasi ntibigere no kuri miliyoni 100 ku bantu bangana kuriya nabyo ni ibintu bigaragaza yuko batakurikije umubare ugezweho ugenwa n'ukuntu amategeko agenda ahinduka y'uburyo babara agaciro k'ubutaka ibyo bishobora kuba byakosorwa ubujurire rwose
dusangire ijambo yanahaye ijambo Depite Frank Habineza umuyobozi w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda yakurikiraniye hafi iby'iki kibazo
yego twabyumvise
yego
icyo navuga ni uko nishimiye yuko urukiko rwemeje yuko abaturage ari bwo mugure butemewe n'amategeko kandi ko barenganye rukemera kubarenganura si cyo kintu cyashimishije cyane kuko nibura ubutabera bwagize inzira nibyo koko twahangayikishijwe n'uko ibiciro bagiye kohereraho amafaranga yabo y'ingurane itajyanye n'ibiri ku isoko muri iki gihe
yego
kubera ko kuva 2017 kugeza ubu imyaka imaze kuba 7 hari byinshi byahindutse ku isoko so n'ikibazo ariko niba ari itegeko rihari icyo twavuga ntabwo twavuze itegeko ahubwo icyo tuzasaba ni uko ibijyanye n'ibyo biciro byari expropriation ko bigomba kuzavugururwa
aho ngaho muzabisaba mu rwego rw'ishyaka muzabisaba nk'umudepite uhagarariye rubanda mu nteko muzabisaba mu ruhe rwego
yombi tuzabikora dushaka tuzabikora nk'abadepite aho tuzabonera ubuvugizi wose tuzabikora
ku bwanyu byagombye kuba bigenda bite
njye numva niko byagombye kuba bijyanye na n'ibiciro biri ku isoko kuko nkuvuga ngo ntabwo rero wonyine n'abantu bimuwe mu Mutara ku ariya agabiro ku bijyanye n'ikibuga cy'indege nabo barabimbiye yuko bababariye nabi kubera ko ibiri ku isoko bitandukanye n'amafaranga babahereza ugasanga mu by'ukuri nubwo sitwe bari bubahirijwe ariko tuzagiye n'ubundi abaguyemo kuko amafaranga umuhanda bashobora kuyakoresha kugira ngo abone ahandi yaje bivuga yuko bariya bavuyeza Kangondo na Kibiraro amafaranga bazabona ntacyo azabamariye ntacyo bashobora kubona mu mujyi wa Kigali keretse bagiye mu giturage iyo mu cyaro zatirama n'ahandi hose so bikasaba yuko byari kuba byiza ibiciro bivuguruwe vuba binashoboka tibonye bikwiye babyigaho bakaba amafaranga akwiranye igihe
hanyuma ko hagiye harimo ibindi bibazo byinshi hari abibuze ku ntonde kandi baraburanye mu bucamanza akavuga ngo ubwo ntibabaye ababuranyi muri urwo rubanza ibyo byose muzabireba
ibijyanye na nabo baburanye cyangwa se abatari mu madosiye ibyo ruva ntacyo nabikoraho cyane byasaba yuko bashaka abanyamategeko bakabafasha gukurikira amadosiye yabo
ku musozo w'iki kiganiro twumve Madamu Victoire Ingabire Umuhoza umuyobozi w'ishyaka Darufa Umurinzi ritavuganwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda nawe arasanga iki cyemezo kidakwiye
ikibazo gishingiye kuba abacamanza batarakurikije itegeko icyo rivuga icya mbere cyo nibyo ko kuba bakurikije ingingo ya 35 igice cya mbere kivuga ku bijyanye n'indishyi ikwiye ishobora kuba amafaranga cyangwa ubundi buryo icyo cyemezo cyo nicyo bashingiye rwose kuri rya tegeko rigena ukwimurwa abantu ku mpamvu z'inyungu rusange ariko ikintu ntekereza kandi gifite ishingiro Kangondo bashingira bavuga ni uko irabye iryo tegeko mu ngingo yaryo 22 igice cya kabiri ivuga ko ibiri kuri ubwo butaka byaba inzu byaba bikorwa ubutaka ubwaryo n'ibindi bikorwa byose birimo bigomba guhabwa indishyi ikwiriye kandi iyo ndishyi ikwiriye ikaba ifite igihe igomba kubarirwamo kuko ni ibyo kunyungura 36 bavuga ko iyo ndishyi iyo bamaze kuyumvikanaho mu nyuma y'iminsi 120 uwimura agomba kuba arangije kwishyura abo bantu wajya kureba imitegeko nanone ugasanga hari abavuga bati ndishikwiriye iyo iyo myaka iyo minsi 120 irenze ugomba guhera ku gaciro k'uwo munsi kandi ingingo ya 2024 neza ivuga uburyo buri mwaka hagomba kubivugururwa igena gaciro ry'ubutaka n'ibikorwa biriho uvuga ko rero niba urukiko ruvuga ruti mwarumvikanye 2017 ariko bagombye kumenya ko hashize imyaka 7 uvuga ko igena gaciro bagombye guharerwaho amafaranga bagombye guhabwa 2017 nayo ubutaka bw'uyu munsi agaciro ubutaka ufite uyu munsi mu mwaka 2024 kuko niyo kwitegeko rivuga naho rero mbona abaturage ba Kangondo bafite ukuri mu gihe bavuga bati ntabwo twishimiye icyemezo cy'urukiko kubera ko urukiko rwavuze ngo bazafata amafaranga 2017 kandi itegeko rigena ko igihe imyaka iminsi 20 yarangiye abantu batari bishyurwa iyimurwa riba ritaye agaciro urukiko rwavuze ngo habaye ubwumvikane hagati y'umujyi wa Kigali n'abaturage ba Kangondo 2017 ariko kuba umujyi wa Kigali utarabishyuye nyuma y'iminsi 120 iteganywa n'ingingo ya 36 itegeko rijyanye no kwimura abaturage ni ukuvuga ko nyine rya masezerano bagiranye yataye agaciro kubera ko ibyo bintu ntibyabaye hagomba rero gukurikizwa kureba uyu munsi agaciro k'ubutaka akaba ariho rero bakagombye kuba amafaranga bahabwa
buriya se iriya minsi 120 muvuga iri mu itegeko ryo kwimura abaturage ku bw'inyungu rusange ntabwo ishobora kuba yarahuye n'ukuba impande zimura ari zimurwa ahubwo zitarigeze zumvikana bakaguma muri izo mpaka nk'uko umucamanza bivuga
nyine iyo hajemo hatabayemo kumvikana ni hahari ntabwo bitumye itegeko ritubahirizwa nyine niyo hatabayemo kumvikana bakajya mu manza nka kuri abagiye mu manza kuko n'itegeko ribivuga impande zombi zigomba kumvikana iyo hatabaye kumvikana bakajya mu manza izo manza ziba koko zigakurikizwa ariko igihe urubanza rwaciriwe igihe cyafata icyo ari cyo cyose iyo bagarutse bagomba kureba kuko ubutaka buri mwaka buhindurirwa agaciro ni ukuvuga ko icyo gihe bibaye nibyo habayeho n'izo mpaka nyine kubera ko batumvikanye kubera ko batumvikanye niyo mpamvu hagomba kubarwa igihe bumvikaniye igihe urukiko rubashyirije noneho bagomba kureba akavuga butaka uyu munsi bufite akahe gaciro ntabwo bavuga ngo cya gihe mwari mwabyemeranyijweho ntabwo byahise biba kandi icyo gihe impamvu cyabaye niba baranemeranyijwe icyo urukiko rwirengagiza ni uko nyine hari habaye kumvikana ko abantu bamwe bazahabwa amazu abandi bagahabwa amafaranga icyo gihe rero cyagezaho amasezerano bari bumvikanye umujyi wa Kigali wemereye abaturage ujya bavuga ngo uzabaha amafaranga wageza wisubiraho ushaka ko bose bahabwa inzu ndetse wemeza ko na bamwe ari mu manegeka nta n'amafaranga bagomba kubona kuba rero byaragezaho uwimura ari umujyi wa Kigali ukaba urageza kwisubira ku cyemezo wari wafashe niyo mpamvu y'amasezerano ya 2017 nta gaciro gifite ntabwo urukiko rwagombye kuvuga ngo bumvikanyeho ntabwo bumvikanye kuko icyo gihe umujyi wa Kigali wagezeho wisubira uravuga uti mwese turabaha amazu kandi atari byo bari bumvikanye
none se ku mucamanza yanzu yavuga ko ngo ikijyanye n'igenagaciro rya 2017 ngo iyo habayeho ukutishimira igenagaciro ubundi uwimurwa ariregera bitarenze mu minsi 15 akavuga ko mu gufata icyemezo yasanze nta n'umwe wigeze aregera iryo genagaciro yakorewe
ibyo nabyo ntabwo nzi ko umucamanza kereka niba baburana bataratanze amakuru ku ngenzi ko batanze ko nakurikiranye urubanza kuva rwaba mwibuke ko habanje kubaho kugerageza ku ngo mujyi wa Kigali n'abaturage ba Kangondo kugira ngo nyine amasezerano bagiranye 2017 abareshyirwa mu bikorwa iryo geragezwa ryabaye rero habaye kubanza kubunga kuko hari inama njyanama zagiyeyo zo ku rwego rw'akarere bagerageza kubunga birananirana ministre akiri kaboneka muzi ko yagiyeyo n'amagambo yavuzeyo abantu baracyayibuka ibyo byose ni ukuvuga ibyo byose byakerereje abaturage ba Kangondo kujya gusanga urukiko ubwo rero ntabwo urukiko rwagombye kwirengagiza ko izo nzira zo kubanza kunga umujyi wa Kigali n'abaturage zabanze kuja ibyo rero yagombye kubanza guhera ahubwo akavuga ati ese igihe mwatangiye gusaba uwo muhango wo kunga abantu kuko umuhango wo kunga abantu uremewe mu mategeko ko mu Rwanda kumbire kugana inkiko abantu bashaka babunga akareba ahubwo akavuga icyo gihe mwaganye abo kubunga hacimo igihe kingana iki n'icyo gihe umucamanza agomba kureba ariko ntabwo agomba kureba igihe abaturage ba Kangondo bagiriye mu rukiko
inshuti bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika by'umwihariko abakunda dusangira ijambo iya none nahanyisoreje nshimiye buri wese ku musanzu we mu kiganiro ntibagiwe namwe mwadukurikiye mukomeze munogerwe na gahunda zacu kuri mikoro mwumvaga ehe bagira ubusa naho utaha
turamushimiye mugenzi wacu Eric Bagirubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo namwe abatwumvise nongiye kubashimira namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose